kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabaga jumaatat galgala keessa saalama walakka galgala gasa sadid meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokkurat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Agge fotota kenya jallatamu fagoof dioda radio marsa internet satellite nile satin akkasumas facebook idan saganta kenya ordu fajirtan martinu nagomin kenya bakka wanjirtanitti sinada kabokka moltan witata ebla digdami ja barakuma lama digdami tokko akkalakkoof satiopia timmo ebla kuda saddet barakuma lama kuda sadi kesum mesan kesan rani na modan diti kawaggotu soddoma aftaa itarra troen presidentin chad enya jje saman idris dedi jimaata dabre kana ega wala mani boda magala galma motumma biyetti injimena keessat tasgabbin angatokko kabuye fakkateyyu ammalle muddamatu jira kanada filme amerika keessat addunyarratti baaye bekamu fwagga wagga tayane famu sirna badas oskari kawagga kana kaleessa gegge samirratti tora directoruma yokan qinde summafi gargara tatotin kannem badas man senagal mesisaniyu akadanin badas cha sanya daddati cerrakennu isuratti yado wal makatu dagama bulchis magala finfinne tajajila misoma daddati lafaqamonni abatonni gafatan kennusa torban dabre mariwa meratti bexejira kannenif kabro da faga tumura saganta kenya tinolin turajenna daggeffato ta kenya producer in tamsa sarra branailu tamsa internetis media wasuma kekinde sutumo tigist gameti odu garajallenne tansin nabarsa
Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun arraaf qabnu kuno. Dhaabbata siyaasaa saalsaay wayyaanee jedhamuufitti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Aluulaa Haayiluu akkasumas itti gaafatamaa waa'ee faayinaansii dhaabichaa obbo Kaasaay Haayiluu kamisa darbe magaalaa Maqalee keessa ka jiru kaaffee tokko keessatti guyyaa tokkoof ega hidhamanii booda jimaata galgala hiikamuu isaanii paartiin isaanii beesseera. Dura ta'an paartichaa obbo Hayyaaluu Godfaay BOF akka ibsanitti hoogganoonni lameen namoota uffata waraanaa uffataniin fudhatamanii akka turan jimaata gara galgalaas gadhiifamuu dubbatan kan qabamanis tajaajila interneetii magaalaa Maqalee keessa toon jiraatiin attamitti itti fayyadamtan kan jedhu ta'uu ibsaniiru. Gochi hidhaa akkasii qabsoo karaa nagaa kan daangeessu jechuudhaan kabalaaleffatan ta'uu ibsan. Kanarratti deebii bulchiinsa yeroo Tigraay irraa argachuu yaaliin ta'e kan hin milkoofne ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Mariin filannoo Soomaaliyaa ega fashalee booda humnootii wal morman gidduutti dilbata kaleessaa magaalaa Moqdishoo keessatti dhukaasi darbee dhaga'amaa ture jedhameera. Namoonni jaan arganii fi jiraattonni akka jedhanitti wal waraansi kun humnootii mootummaa Abdullaahi Farmaajoo fi miseensota waraana biyyattii kanneen gama hoogganoota mormituu goran gidduutti ture. Jiraattonni gara galgalaa soomana Ramadaanaa faxaruu yeroo jalqaban magaalaa Moqdishoo bakka maqa K4 jedhamutti walitti bu'iinsi jalqabe. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne namni gaafatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa fi humnootiin isaan morman meeshaalee xixiqqoo fi dhukaatota rookeetaan darbachuun yeroo walitti dhukaasan arguu isaanii dubbatan. Namoonni meeqa akka ajjeefaman garuu hin ibsamne. Mootummaan federaalaa fi hoogganoonni mormituu eebila 12 ega paarlaamaan inni gadi aanu barri aangoo mootummaa waggaa lamaan dheeratu murteesse as danqaa keessa jiran. Pireezidaantiin Soomaaliyaa immoo murtii darbe sana mallatteessanii jiran. Kan Chaadiin bulchaa jiru waraanni biyyattii dilbata kaleessaa akka jedhetti ribxe loltoota biyyattii kaabaa kutaa hiyyeeyyii saahil keessaa waliin mari'achuu akka hin barbaanne ibsuun hoogganaa isaanii qabuuf biyya ollaa taate Niijer gargaarsa akka gootu gaafatee jira. Pireezidaantiin Chaad torban darbe gajjeefamanii booda mana maree waraana biyyattii bulchuu aangoo qabateef dubbihimaa akka ta'an Aaziim Barmaandoa amma yeroon kanneen seeraan ala ta'an waliin mariin itti gaggeeffamu mitii jedhaniiru. sambata darbe gare ribte loltota Libya ke satti hunde famefi Chad ke satti jijjirama fu walta insi akka argamu qabsa u akka jedetti dukasa dabin sa gochu qopida garu dubbihima warana gamlamen wal waransa ke sejiru jedani dubbatan jedu dubbihima warana Chad gamasatin insan ribte loltota wanta anif halela jirra warani labsames kanu majedan waraanni biyyatti akka jedhutti gara jalqaba torban darbe duula waraanaa diribxe loltoonni dhibba hedduun irratti ajjeefaman sana booda pirezidaantiin biyyatti deebiin ajjeefaman. Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti hidhattoonni maadhee waraanaa weeraruun loltoota 30 caalaa kan ajjeesan yoo ta'u kunis haleellaan samii irraa ituu isaan irratti hin raawwatamin ta'uu maddeen ibsanii jiru. Kanneen haleellaa geessisan kun gara Islaamik Isteet kan kutaati jedhame kan amanamu yoo ta'u maadhee isaa magaalaa Meenok kan kutaa Borno kaaba bahaa keessaa dilbata kaleessaa waaree booda haleeluu isaanii loltoota 3 fi jiraataan tokko ajjeefamuu ibsaniiru. Tasgabbii dhabiinsi guutummaa Naayijeeriyaa keessaa loltootaaf namoota nagaa hedduu waggaa kana keessa galaafatee jira. Ji'a tokko dura loltoota 30 ta'an haleellaa yeroo 4 hidhattoonni Islaamaa Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti gaggeessaniin ajjeefaman. Dubbihimaan waraana mootummaa ibsa baasuurraa kana fi gadi fageenyaan ka jedheen qabu. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraana Yuunaayitid Isteetsi guutummaatti Afgaanistaan keessaa hojiin baasuu kan jalqabame ta'uu ajajaan humnooti waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen Afgaanistaan keessaa beeksanii jiran Jeneraal Iskaat Miilar magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti oduu gabaastota naannoof dilbata kaleessaa akka ibsanitti ajajanaa kennamu jalatti waraanni Yuunaayitid Isteetsi ba'uuf qophiidhaa jedhaniiru. Pirezidaant Baayiden 7 dura waraanni Ameerikaa achitti hafan kanneen 3,000 ta'an hanga fulbaana 11 fuullee keenya jechuunis gaafa shororkeessonni Yuunaayitid Isteetsiin haleelan waggaa 20ffaan kabajamutti achii ba'uu qabu jedhanii turan. Kunis kan jalqabamu caamsaa tokko akka ta'es ibsameera. Miilar waraana Yuunaayitid Isteetsiif kan waltaatota neetoo kanneen imala waraanaaf gamas jiran hoogganaa turan. Waltaatonni neetoos waraana isaanii keessaa 7,000 baasuuf waliigalanii jiru. Kunis waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi loote seentota Afgaanistaan waliin waggaa tokko dura tolfatte irratti hundaa'uun ta'uun ibsameera. Dhukkubi COVID-19 biyya Hindii muddama guddaa keessa kan seensise yoo ta'u muummichi ministeera biyyattii Naarendera Moodi dhaamsa ji'a kan gama raadiyootiin dabarsan kan dilbata kaleessaa irratti lammiiwwan biyyattii tallaalii akka fudhatan akkasumas waa'ee tallaalii oduu odeeffamu akka duubatti isaan hin deebisneef gaafataniiru. Magaalaa galma mootummaa Hindii Niiwu Deelhii keessatti 71 sochiin uguramee ture kan silaa wiixata har'aa xumurama jedhame akka itti fufu ta'uusaa beeksisuuf haasawaa dhageessisanii kana dubbatan muummichi ministeera Hindii. Ministeerri fayyaa kan Hindii akka jedhutti sa'aatilee darban 24 keessatti namoonni vaayirasii koroonaan haaraa qabaman 3,349,691 galmeeffamee jira. Lakkoofsi kunis kanneen qabaman hundumaa hammachuu dhiisuu malaa jechuun aangoon eegumsa fayyaa uummataa akeekkachiisanii jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 3,000 caalaan vaayirasii koroonaan qabamu jechuun kan gabaafamaa jiru kun tarii nuusa lakkoofsa namoota guutummaatti qabamanii ta'uu mala jechuudhaan gaazexaan New York Times beeksisee ture. Bara lola addunyaa 1ffaa ajjechaa lammiiwwan Armeeniyaa hedduu irratti Empaayirri Otomaan dhaqqabsiise dugugaa sanyiiti jechuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sanbata darbe ibsa baasan. Pirezidaant Baayiden kana jechuun isaanii waadaa yeroo duula filannoo seenan kan itti kabajan yoo ta'u guyyichis guyyaa fixiinsa lammiiwwan Armeeniyaa biyya isaanii keessaa biyya alaa keessa jiraatan itti yaadataman ture. Waggaa waggaan guyyaa kanatti lammiiwwan Armeeniyaa kanneen dugugaa sanyii bara sanaan dhuman yaadanna kan jedhan Baayiden fixiinsa akkasii lammuu akka hin dhufnee fi ittisuu fi cicha keenya gaafataa jechuudhaan ibsa baasan. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi dugugaa sanyii waggaa 106 dura gaggeeffameen kanneen lubbuu ofii dhaban lammiiwwan Armeeniyaa maraaf kabajaa qabdu ibsiti jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gotan Sodoman Dabraniz Kabiye Char Bulcha Turan President Idris Deby Torban Dabre Arkamorum Tota Tajjesamani Jumaata Dabre Magala Galama Motuma Biyettin Jumeena Keesatta Walaman Halli Magala Tikeesa Kagabjere Fakkateyu Muddam Nijiru Garu Lafanne Ilmisani Motuma Chomsa Jokure Sadde Fakkaturu Hima Mea Kogganan Gochun Hera Biyetti Chabsura Jechuran Lammiwan Biyetti Morma Nijiru Gabasa Moki Edwin Kindizeka Baskarum Rodatu Dees
Niosua Labarangi Umrin Sawagasu Domitorba Ganda Fari Chaji Amtu Magala Gudditi Chadi In Jamina Tia Tuke Sati Luku Yokim Hindan Oisa Bidamitorban Wanya Chisajira Luku Lama Gurgure Minan Guyasa Difi Mati Sanya Chisudandau Bitu Yada
La Richesa est mal partagée. Ça, je vous dis. Nous sommes des pères de famille.
Garou, Ebila Diddama, Barakuma Lama Diddami Toko, Adjecham Presidenti Idris Deby Ratira Watame As, Manaisa Lukubita Chulafi Nami Uvehinjiv. Soda Guddatu Dema Jira Jeda Labarangan. Labarangan Ojila Mafakab. Wardi Yao Jate Jiati Dolara Furtamar Gatuni, Hat Awarati Fi Ijoleza Shanan Bulcha. Jirenya wajin kapso kabajira. Kan jeduti biyisa dureti tau kabji. Rakchinni bulchin samotummati. Idris Deby kabenya biyati hiyota fi mati isaniti fi latani roje e kuba ittiwakeg. Motummanche umsalul tota ammad abbate fi mudamni ilma president chedurani hera kabesamiti akalabarangani amanuti. Sabab nisasi. Akka herri biyatti jedutti yoho ganan biyatti du'e kan ango kabate biyatti esusu kabu afayai farlama biyattiti. Kanafu labarangani mormitota warra motummane marenol tota kun ango ga isu kabaje udeggera. Halli mormitota jabacha ufud ankan ka'e motummanche umsa ilma presidenti durani General Mohammed Idris Deby tini magalota biyatti kessa loltota bobbasu isati fi bagalota biyatti namoni milioni tokko olkesa jiratan socinnama uwamu isa rogesi jarmia mirga chadi fi falmu fonjo ul abdul dubbader.
There's total confusion in the whole country. There's a lot of uncertainty.
Bhutu biye kanagi zati wana mabingali tuyo ade majira. Wana hedu emirkan wakne tujiu. Magaloni loltotangu tamaniru. Nami gariba unsodata. Fula durati malaka kopa ajiru imbegu. Mormitoni hingamane. Hidatoni ake kachisa kenajiru. Sodanjira jeda Abdul. Radio Nifi TV Mbiyolesa Wamichana Genya Hoggana Hara General Mohammed Idris Dabarsajiv. Akka ergichi jadutti presidentichi Marid Avi Balbal Isani Banada.
Les réactions unanimement tristées de tous les Tchadiens et des amis du Tchad témoignent insuffisance de la place que...
Akki Tchalan Lammile Tchadifi Hiryon Isani Biyotan firataan kesuma biyi Faransai deggirsa naaf godaniru jedanifi galateeffataniru General Mohammed Deby abban isaani Idris Deby nageenyaafi tokkumma chaadifi boqonna male akka dhama turani ibsani ammasi yoo lammiileen biyya isaani gargaarsa godhaniifi Maridani nagabu sufi akayada abba isani geggesani dubbataniru. General Mohammed. Hidattota jihadistota kanakabokka haram. Warra Chadin, Cameroonin, Nigeria dafi Nigerin jekan falmudaf Idris Deby biya Faransai wajjinini hojja chaturan. Sirna walcha Idris Deby irratti kan hirmatani presidentin Faransai. Emmanuel Macron, Bijisani Faransai, Akabiji Chadi Jekamtu Hineyamtu Jedaniru. Gareni Hawasa Sivilota Chadi Motummach Eumsa Mormudafi Fachasa Bori Hirira Wamera. Garen kuni de gersa biyi Faransayi fi biyoni olamo tumma ke umsa chadi fi kenna jirani balale facchu isa ibsa baseni hubachisunsa bekamera.
Bulchiti magala finfinne lafak amolef abbatoni tajajila garagarati misomsuf gafatan kennusa torbandabre mariwa amerrati beksizejira. Ittantu kantiban bulchisa magala finfinne addadane chabebe amole misomab lafagafatani fudatan kun akkatattaman garojitti senu kabanu bachisan. Bulchisa magala finfinne ogganan biro misomaf bulchisa lafa Dr. Milkesa Jagama abbatota manta tolawoltota giddugela daddala Sektari omisha industri okam manufacturing, hotel af, hospital af kanolfam, wal magalat lafa hektara ibatoko soddomi saddetu kenna mejeran. Saadam totu finfinne ragabasi.
Bulchinsi magala finfinne lafa seran ala kawametwe garabanki lafat devisun gafile lafa walin wal kabate yeror erar afka atrefi abbilen guddina magalatif barbachisan akajratanif hojjetama atru itti antum kantiba magala finfinne addadan chabebe saniru. Kanuma waliin wal qabatee qaamoleen misoomsuudhaaf gaafatan ulaagaa ifa ta'een piroojektota dhiyaatan addaan baasuudhaan haala addaatiin kaabineen bulchiinsa magaalattii murteessiraa jiran adda addaanich. Gaaffileen lafaa dhiyaatanii kan deebii hin arganne yookaan gaaffileen isaanii sababa adda addaatiif osoo murtee hin argatiin kan yeroo dheeraadhaaf turan piroojektota hedduu agarreerra. Gaaffilee kanneen xiinxaluudhaan hanga ammaatti lafa hektaara 138 ta'u yookaan ammoo lafa kaare meetira miiliyoona 1,300,080 ta'u al tokkotti akka qaamolee gaaffii dhiyeessaa turaniif darbu murteessineerra. Tajaajila barbaachisuuf akka oolus murteessineerra. Kana kan goone immoo isin amanneeti ni misoomsitu kaayyuu qabameefis ni oolchitu jenneeti. Qophaa'ummaas ta'e humnas qabdu jennee waan isin amanneefi amantaa nuti isin irratti ganne kana immoo yeroo taanutti hojiin akka mul'istan ni barbaannaa jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafaa fi dhimmoota lafa waliin wal qabataniin weerara lafaa fi hojmaata badaa sektoricha keessatti mul'atuuf fala dhawuuf hoggansaa fi hojjettoota 422 ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuusaa hogganaan biiroo maanejimentii misooma lafaa magaalaa Finfinnee Dr. Milkeessaa Jaagamaa ibsaniiru.
Gaaffileen lafa tajaajila hawaasummaaf oolu turanii jiru. Damee industirii fi tajaajilichaaf gaaffileen hedduun turanii jiru. Kana ka'umsa taasifachuudhaan piroojektoota sadarkaa biyyaatti bu'aa buusuu danda'an addaan baasnee ilaaluuf yaallee jirra. Akka seektara lafaatti jalqaba akka magaalaa keenyaatti dursa wanti hojjetame qabeenyi lafa nuti qabnu muraasa waan ta'eef haalota adda addaatiin weerarri lafaa akka ture ni beekama. Kan hambisuuf hojmaata kana qulqulleessuuf karoora of danda'een akka gaggeeffamuuf hoggansi magaalattii xiyyeeffannoon hojjechaa tureera. Gama kaaniinis lafti kaare meetirii miiliyoona 1 qabxii 1 gara baankii lafaatti deebi'ee jira. Hojiin inni lammaffaan seektarri lafaa kan ittiin beekamuuf hawaasa biratti kan itti amantaa dhabe hojmaata badaa hambisuuf hoggansaaf hojjettoota 422 irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Qaamoleen kun seektara lafaa keessaa akka ba'an ta'ee jira. Kunis hojii itti aanuuf daandii saaqa jennee amanna.
Dr. Milkeessaan itti dabaluudhaan magaalattiitti gaaffii lafa waliin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf ture deebisuu fi rakkoolee bulchiinsa gaarii damee kanaan jiru furuuf hojjetamaa tureera jiran. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sababa guddina magaalattii waliin wal qabatee fedhii lafaa dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf lafa hektaara 138 tajaajila adda addaatiif akka ooluuf qaamoleef dhaabbilee misoomsaniif kenneera jiran Dr. Milkeessaan.
Dhaabbileen gaaffii lafaa qabu turan. Gaaffii kana yaa'ii dhaabbilee amantaa waliin ta'uun haala isaan murteessaniin waliigala bakka 54 lafa hektaara 12 qabdii 1 ta'u dhaabbilee amantaaf kennamee jira. Gama biraatiin dhaabbilee tolooltootaafis akkasuma. Keessumaa magaalaa keessatti kanneen hojjetan dubartoota, daa'immaniif maanguddoota irratti kanneen hojjetan deeggaruun barbaachisaa waan ta'eef lafuma muraasa jiru irraa lafa hektaara 3 kenninee jirra. Egaa lafti kun dhaabbilee amantaafis ta'ee dhaabbilee tolooltootaaf liizii irraa bilisa. Akkasumaan kennameef kan biraan immoo dinagdeef dhimmoota hawaasummaa magaalatti deeggaruuf hojii hojjetameen industirii babal'isuuf keessumaa maanufaakcharingii industirii irratti hojjechuuf jajjabeessuun barbaachisaadha. gamakanan dinagde industry ndrufam projectota yatani fi chumsa technology fi dukan dandan mishale biyalati galan kambiye kisatin bakabusuf warin ujetani fi gatilizi sejel qabatin akalefof datani ujetanida kangodame
በቅርቡ በጸደቀው የሊዝ መነሻ አገ መነሻ አድርጎ እንዲወስዱ የተደረገበት ሁኔታ ነው ነበር።
ቃሙሌ ፊዳብ ለለፋ አከምሶም ሰኒፍ ከነሜ ለፍት ሲራን አለደለ ፈሚታ አቱሬ ገረባንኪ ለፋት ዴቡዳን ኡላጋ ኢፈተኤን ዳብሌ ምሶምሱፍ ጋፈተኒፍ ከነሙን ቡርቺንስ መጋላፍን ፍኒ ኢፍቶምናፊ እትጋፍተው ማላን ሆጀች አጅራቹ አገር ሲሳጅራን ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከደጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ካናዳ ፊልም አሜሪካ ከሰጥ አድኛ ረት ባየ በከሙ ወጋ ወጋ ታያኔ ፈሙ ስርነ በዳሶ ስካሪ ከወጋ ካና ከሌ ሰገገ ሰንረቲ ቶረ ዳይሬክተሩማ ዮካንቅንዴ ሱማፊ ገርጋራ ታቶቲን ከነም በዳ ዘመን ሴናገል መስተሰልዩ አካዳሚን በዳ ሲቻ ሰኛ ደዳቲ ፍጨራከኑ ፍጥሱረት ያደወል መካቱ ደጋማ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ቡልቺሳሳኒ ጉዮተ ጥበቶኮ ቦደ ቶርባን ከነገሰ ወልገይ ኮንግረሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገምለመኒ ርማች ዘዱረት አሳወደገስ ሱጅራን አከያዱ መታወል ጥቀበመቲ ረጅሬስ ለሚወን ቢየት ያጊቶኮ ቡልቺሳሳኒ ስመተንጂው ኮፒ አሜሪካ ፉምበተሽ ያራከ ሰት ገባሳሌ ለማንቀምና ካፔንሎፔ ፑሉፍ ሚሼል ኩዊን ኮፔ ሰንቱ ጁቤቱሌስ
ፊልሚ ፍለተማ ኖማድ ላንድ ጀደሙ ከቆጴ ሲት ለሚን አሜሪካ ይደደረ ተቻይና ክሎይ ዛሆ በዳሰ ኦስካሪ እንጂ ፈቴ ጅርቲ ፊልሚ ኩንዱግዴ አሜሪካ ገመልጣ ከጁ ለፈጉዳ ረከጅራታን ጅረኝ ሆርሲሴ ቡላ ረትፉ ለፈታ ታቶሌን ፊልሚ ከና ጅረኝ ሆርሲሴ ቡላ ከዱጋ ናኑ ሐዋሰ ሰናጅራታን ይበከቡን ሆጀ ተሜ ፍራንሲስ ማክዶርማንድ እናድነግደን አሜሪካ ኩፌ ቱሬቲ ዱበርቲ ፈርኒቸር አንቱካን ኡምሪንሼው ጋጃ ተሞተ ከይሰችሩፍ ሆጂ እርገጥ አብዴ ቦድ ዋን ቀብድ ወልት ቀበተ ኢመለደር ቀብድ በከቡዳን ፊልሚ ፍለተማ ከነረት ታቶ ተኡምትርማተ ኦስካሪ እንጂፈተ
ማማስ ብላስ ዩር ሆምለስ ኢዝ ዳት ትሩ
ኖ አም ናት ሆምለስ አም ጀስት
ሃቲኮ አተዳንዲ ረጅራት ተናንጀ ጓዳኩ ሚቲ ዳንዲ ረንጅራት ማኑ ማኒን ቀቡ ማለ ለማኑ ተቆሚቲ ስሪዳ ሚቲ ጀት ክሎይዛው ዳይሬክተር ፍለተምቱ ተኡን ኦስካሪን ጅፈተ ዱበርቲ አዲን ታነ ጀልቀባፍ ዱበርቲ ጀልቀባ በዳ ሰበይ ከማ አከሴ በዳፈምተ ገመብራን
ተባንፍት
ኮንግረሲቭ ኢፍሳ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከነን ጉዮተ ኢበተኩ ሁጂ ጀልቀባን ከሰት ሁጂ ወን ሁጀ ተማን ጥንጠሉፍ ጭራከናፍ አከስመስ ባትሬ ታናንከስ አጀንዳ ቀበኒፍ ከለቲ ቆጴ ሴራፊ እኝ ያዲ ኡመታ ዋሽንግተን ፖስቲቭ ጫሳ ኡዱ ኤቢሲን በይ አከሙልሱት ባይደን ደግርሰ ኡመታ አሜሪካ ዲበራ ሀርከሸንተኒ ለማርገተኒ ይችላል ዶናልድ ትራምፕ ራንተነፍ ፕሬዝዳንቱን ከነድሮቱራን አንጎ ቀበተኒ የራው አከሲት ደግርሰ ኡመታ ሳን አርገተን ሰከነራ አንገቶ ቁጥ ቆዳ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እመሳን ካሱ ጀደሜ ኤገም ከብሮን ዱአ ጆርጅ ፍሎይድ ቦድ ጅጅረም ኩታ ፖሊሲ ላንጅ ሴሰጅሩ ሴር ዲሞክራቶን ረጋሰን ከንኩታ ፖሊሲ መቃፍሎይዲን ሞጋፈም መነሙርቲ በከቦተ ኡመታ ረጋስፈሜ ሙርቲ ሰነቲ ኤጋጅራ ከረን ባስ
I hope that he lifts up the issue again and
he must not be sani kasu je enyada hatataman am wan hujje tamun rajrat nidubatu je enyada kun fuladrot tarkan fachuf nujajja besa je en abdatta jadan ወገኑን ሪፐብሊካኖ ታገሩ ባይደን ዋይ ኢሚግሬሽን ኢፍ ዳንጋ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ሜክሲኮ ከኒሳን ረኮ ረጀራን አከካ ሰንበርባዱ ያዱም ኡምበታ ወልፈካት ወልት ቀበመን ለሚወን አሜሪካ ከጀደንት ባይደን ኢምከነ ስሪት ቀበኒ ጅሩ ሪፐብሊካኖ ንገሩ ኢምኩን ባይደን ኢፍ ናንዋ ሳንደ ደብነት ተገርሲ ሰንጀደን ያዱ
we have to create security border and let's figure out how we make this a country where
ዳንጋ ረትነገኝ ኡሙ ቀምና አተሚን ቢይኩን በቀ ኡመን ጅረኝን ትጅራን ጅራቹ ሀው ከራሴራን አስዱፈይ ጅራቹ ትደንደው ጎቹፍ ፈለጥሁፍና ጀደን ቡልቺንስ ባይደን አሜሪካ ዋልታራ ገመናት ያ ኡኮሉ ገልቶታ አቡፍ ሃላ ወንገርጋራን ፎየሱፍ ኢማማ ተድሪሱፍ እትያዳ ጅራ ገመከናን ተታፊ ቡልቺንስቻ በካንጋውፍ ካን ረመደማን እታንቱ ፕሬዝዳንቲን ካማላ ሃሪስ ባቲ ወጠበጅ ከሰገመስት ኢማሉ ጀደሜ ኤገማ qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoottan Afrikaa waa'ee COVID-19 irratti xiyyeeffachaa jiran keessatti talaaliin dhukkuba daa'imman miidhanii dagatamaa akka jiru jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n beeksisa jira. Akka jaarmeechi jedhutti daa'imman Afrikaa miliyoonatti tilmaamaman talaalii dhukkuboota ittisuun lubbuu isaanii baraaruu danda'u argachaa jiran. Yeroo ammaa Afrikaa keessatti dhibeen COVID-19 namoota miliyoona 4 qabxee 4 qabee jira. Kanneen keessaa namootiin 100,118 ta'an kadu'an ta'uu WHO'n beeksisa jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa ergite bifa qaaduma rodaatu dhiyeessa.
Talaalliiwwan farra dhukkuboota akka gifiraa, pooliyoodhaa fi busaa hedduu barbaachisan sababa dhibee koronaatiin kan ka'e Afrikaa keessatti kennamaa hin jiran. Akka gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa WHO ibsetti bara darbe biyyoonni Afrikaa 15 talaallii farra gifiraa tursaniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektara Afrikaa kan ta'an Maashiddiisoo Mo'eetii akka jedhanitti biyyoottan 15 kana keessatti biyyoonni 7 talaallii yommuu raawwatan biyyoottan 8 garuu waan hin raawwannee fi babal'ina dhukkuboota hamaa ta'an kanaa fi karaa banaa jira.
Preliminary data shows that an estimated 16.6 million children in Africa.
Akka qorannoon dursaa agarsiisutti daa'imman Afrikaa miiliyoona 16 fi qabxii 6 tilmaaman duula talaallii amajjii 2020 amma ebila 2021 karoorfame hin arganne. Ittuu dhibee koronaatii wajjiniin qabsaa'aa jirru dhukkuboota biraa hamaa ta'anii fi saaxilamaa jiraachuu keenya dagachuu hin qabnu jedhanii Maashiddiisoo Mo'eetii. Akka Mo'eetiin dabalani jiranitti dhibee koronaa keessaa ba'uudhaa fi talaalliin abdii guddisaa jira. Akkuma kanaan immoo daa'imman Afrikaa miiliyoonotatti lakkaawaman talaallii dhukkuboota biraa yeroodhaan argachuu qaban dhabuurraa kan ka'e du'uu danda'u. Kun tasumaa ta'uu hin qabu. Ministeerri Fayyaa fi Qulqullinaa biyya Sieraa Liyoon Awustiin Deevii akka jedhanitti talaalliin idileedhaan daa'immaniif kennamu eegamuu qaba. Tajaajilli talaallii biyya isaanii waggoota 5 darban keessatti suuta suuta fooyya'iinsa agarsiisaa jira. Akka Awustiin Deevii jedhanitti koroonaadhaan dura biyyi Sieraa Liyoon rakkina dhukkuboota talaalliidhaan ittisamuu danda'an kan akka gifiraa fi busaa hin qabdu turte.
Despite the gains that have been made in the immunization coverage over the years, the COVID-19
Waggoottan darban keessatti sochiin talaallii bu'a qabeessa ta'e taasifamus dhibeen koroonaa garuu sochiin kun akka fiixaan hin baane danqeera. Ijji hunduu yommuu karaa koroonaa ilaalu dhimmi talaallii barbaachisaa ta'anii biroos dagatamuu hin qabu jedhu ministeerri fayyaa fi qulqullinaa biyya Sieraa Liyoon. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti biyyoottan Afrikaa 41 talaallii dhibee koronaa doozii miiliyoona 18 karaa hirmaata talaallii COVAX jedhamuun argachaa jiru. Sababa rakkina fe'umsaa irraa kan ka'e biyyoottan 7 darbe keessa kan argachuu danda'an. Akka Maashiddiisoo Mo'eetii jedhanitti hir'ina oomishaa biyya Hindii keessatti uumame irraa kan ka'e tamsaasni talaallii boodatti hafee ture. Sababni isaas biyyi Hindii balaa vaayirasii koroonaatiin irra deebitee rukutamuu isheeti. Haa ta'u malee akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti talaallii koroonaa Afrikaadhaaf dhiyeessuun jalqaba ji'a caamsaa dhufuu kaasee itti fufa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloherzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.